MC Zoom.
Central.
Yeah, bro, flick a jewel, my nigga. My jingle so come for lifestyle. Maloo. Yeah, akijana mwenye msuli weni tone la manina. Ukifan kazi yake mola, asha semaga madi. Doto unazoota unatamani fulfill. Hila ujipigani, unajichiti, so real. Wengine walipenda shule la ada ilikuwa mchongo. Na walo kwenda shule wakadunda, nekta kigongo. Walo ufaulu, kuja tumtani hamna michongo. Cha wanenda kama kipof, tajiri chongo. Kupata riski romko noni, utashika adi upindi. Chakonza familia, bora washibe wewe usile. Wakati unajizuia vingine vya ndani usile. Ujui mkeo ni mzoefu kwenda kinyume na maumbile. Asha kumsi matusu watu wana hofu kusikia kila nafsi taunjia umauti. Kwenye maisha uneza stack kisa watu na wapenda. Hivyo unabidi mtengane liwe ufike unapokwenda. Read again.
Wakipotea na nozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi wataleo tunawaona mchana. Na 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 we.
Napata madini ya waze kwenye vibanda vya kahawa. Kusu Dr. Bashiru na sabaya kukosa power. Napa skio na viongozi wa dini wanipe dawa. Kusu chanjo ya uviko 19 twende sawa. From the street ambako few people are educated. Kusu social welfare tuko discriminated. Hakuna Happy New Year wala happy belated. Ili kufanikiwa ubongo uwe marinated. Now my call real is back, real life vat. Mafunzo tamathali za semi mazengo on map. Mechoka kwa nyuma kivuli sa Dodoma on tap. Yule kijana local wana rap. He's so smart. And that's why swezi kuacha kazi kisa demu. Wakati nkenda kwenye kazi siko si demu. Kama nkitaka ila respect kwanza kabla ya fame. Dolo weka mbele na kweka respect on my name, my nigga.
Wakipotea na ndozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi watalea tunawaona mchana. Na 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 we.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.